viser, ça c'est glace là. Au fond une visée, ça c'est glace là. J'tourne et j'ai fast trap. Si c'est prêt, t'as roi propre.
Benite n'est en obtève. Wapela gonke sinja mesge. Ingabi kuphela mawuthi uyabheka. Akusasizi nokuxolisa bade kuyaphetha. Ya, awunginiki okwami ibhuti ngiyakucela. Ngantshela, lenkani yenu vele izonqeda. Sikutshani inyoka izosiveza. Keep insimbi inyoka izohlehla. Injalo, so pay me now, not later. I don't wanna hear about no favors. Matter of fact, let's put it on paper, signing is safer. Angisanithembi sani ngiyantshela. Thought I go easy ngoba usisi wakho uyangifenza. Nah, indaba inkinga wena uyachwenza. Kuyoshi stream avale le ndlebe uzongibhadala yonke iphelele. Ngiyakutshela, so money now, angidlali cloud. Whether one or hundred down, ngifuna yonke fuck you clowns, bitch.
Balela, tell izinto zam. Mangimoshele isikhathi singaxabanela imali. Balela, kanti kwezisha. Lelo letho kwami nami ngihlanganise zam. Awufuni ngibize saseKaslam. Awufuni ngibize saseKaslam. Awufuni ngibize saseKaslam. Sidume njengefast trap. Sizoqeda wap-wap. Awufuni ngibize saseKaslam. Awufuni ngibize saseKaslam. Awufuni ngibize saseKaslam. Sidume njengefast trap. Sizoqeda wap-wap.
Kyabona nkarhi wa nyatsa leva kusata u tlasa ku hi bakela mathata a va fana nawe siya va stata si va fake crap crap spendzela ma-ada dala ngithulile wena uzenze utanasi udele sozobhala ngali bali ekumbula utheni ma ngikubele kule viki uzongenze manje uyali nali Shogo lozi nyoge mkotini Awe sabi yini Ake kozo fikela Yabona maje songi imela Ayi kenyi ndlela Koni kaze zo triteva Hani mkuzena kazi ntayenza Hani mkuzena kazi ntayenza Uyang sugela kisi yinto yokudlala Uyazi uyang kweleta mara nako Sega fangenda
Balela Telizi nto sam Mangimoshele isikhathi singaxabanela imali Balela, kanti kwezisha Lelo letho kwami nami ngihlanganise zam Awufuni ngibize saseKaslam Awufuni ngibize saseKaslam Awufuni ngibize saseKaslam Sidume njengefast trap Sizoqeda wap-wap Awufuni ngibize saseKaslam Awufuni ngibize saseKaslam Awufuni ngibize saseKaslam Sidume njengefast trap